Anzima ya unhara. Anzima leyi yi hi komba a swiharhi swi nga mahiwa hi nungunguru.
Kambe sweswi a nungunguru a mahili swilo swontle leswi hi swi vonaka, a tinjhanji lomu matini ni swiharhi swontle.
Kanini leswi na nungunguru a wona leswaku i mahili a swilo swontle kambe i chukwana a maha a wanuna a leswaku ku tiva leswaku i n'wana wa yena.